Ɗoyo studio tamani keɗe kabaruji amen e fulfulde.
Aljumare joyi lewru suye jena yamde suki do studio tamani miden tawali maison de la presse ɗo pomoko ɗo jottino no ɗo kabaruji ɗi mar way galo. Watu chapantoto e totoba fedde Union Africaine de ofu ili leydi Niger ministre en kumini ba kon leedele mu de leedele godde kani en ardile o do bot watu joni o nokono de tebe sedi ya wo pelle gonde le hen defa yotto leedi Mali watu joni be be gonde fiddo hen dabareji fa datol hakkunde kuli koro e bamako fa yotto Dakar ati tete ngaji gondi ton di yalla ana moddintine wattu jono do bamako do hebude kalis cewdo idon tidi sanne wattu jono do buita kebe yimbe la sotto wobbe do dum woni humini be kabaru kebe kay kollitiw laamu an han darnaade dido golleji sekrab di wonno sembe kabaruji de mi jogino do betande bi bismillah modon e hedaade batu chapantato e tataba fedde Union Africaine de dum fuddino kono dirte nyamele leedi Niger farde mudun wadde hollita wiide ministre kumini be hakkon leedele mudde leedele godde kanyen ardi leedi do golleji yoga halaji di funjowi ko wattu jono do jam e deedere no neena go han hewtirede le nokko o jahole garol du yafa leede do leedele ministre en humini ba ko leedele leedele godde be gonde wadde o do botu balle di ton fa kebben famtar kebben Ousmane Diko
leede do nyalane golleji daranibe kabar gigol afrique e puddi kaldal do tongande kollade de fanda no runde afrique de worri kanyi eno Union Africaine e hore mun hani gollirde tobbe kewde halaji dogi mudun hono denagu ewi horejo fedde Union Africaine de Moussa Faki Mahamat yengi go gode projet ngaji andanadi di do e 2063 ana wanda leedi do projet ngaji gota ane hen noddi teda de CAF la zone libre échange continentale africaine le batu kabar gigol fedde leede godde non fawarde du e jogala wallobe dum yo sisiliji di ministre gigol hakunde leede afrique e godde de gondi e miijade jogalaji kandi gondinede fewde e odo kabaru anambayi andinede le o do batu e wi horebe daranibe gigol leede afrique de beede handu o batu chapantati etatabo Union Africaine o fuddi wattu mo gallure nyamende wondi e haybe de fa sanne pilol mun e palais du congrès do batu ministre en wodi habbitibe yew anakaybi ila nyame a cette quantité keja do studio tamani
holitindi wi ministre kumido hakkunde mali e leede ele goddo ceble drame on wonno le o do batu le majjuno o holiti wi de wajib sina leydi Mali ndi leydi Niger ndokkindira jootno wayde jam e teddere worri le kerongol le majjodube mbi ko warta ko dati goddi kasana kan yaltinede kedema ko sifido hen do facci tango mumini sendebu
le Niger et le Mali
leydi Niger et leydi Mali ana gollida sanne buri fur bangal kaba rouge 5 sahel leydi sahel di ana jogi batane goto do majjun ana hani be gollida habude terrorist en leydi men ana jogi tidalaji batte yibe le satter dina ana golla le kambar basi wajibinado leleede men min jettira ka gollitinde le nyalande garoji miden kani kawritinde waga dugu mine e kejja do Union Européenne humanido kabaru politika kumun yalla mide ewta golleji gaddaadi kani dabareji ko min kani bamde yalla himeji bibbe leede afrique ana kuncane hore
comblé
sikrab so ngabbi do bemal ame ande to dum won so ngabbi do whatsapp hejoji gondi leedi Mali kanye hejoji studio tamani fodo baye hebude dum ton wattu jono mbinde studio tamani ta fodo o don numero chapande jeddi jeddi mere go chapande ju e jetti mere go holitindi do golleji fabde Allah hono dati terengaaji hani mo inidirede hakkunde kuli koro fa jottuda bamako e fa jottoda Dakar ministre ngombe le fedde sedi yawonde kanye fa yotto kanko ministre kumini do kabaru kaaki lamu o be gondi e waddi do hen botu wattu jone be gondi ewtade hono golleji hedi kani gollerno o do golle wori kede mo kanko no dirte Traoré Zinabou Diopo yo kanko no o do ministre ko mo sifi do hen
c'est une première étape ce son
appel yo rande e golleji di e do noddire avant projet golle di do bo do fotintinde o do projet o yalla kambe totobe karsibe ala anda hakika hono fodi hasindina den golleji mo intingol lawi jandidi na mbawi fuddude fanda mudun mo inde no fawiri dido lawi jandidi e dawrude no jamarande nana takasin soifo terrain o ban goddo dum latto sababu den notoro dawul o do terrain o den no uitan sanne kala ko ni yawara mobilaji do lawi di buri fuf kudde teddude de dum fuf no jeyda e nafaka lawi jandidi
et les routes sont préservées
hollitindi wiide wattu joni o sakkiraaɓe honno golleji ɗin gori leleydi meɗen ndi ɓe mbihi tan honno ɗum woni fa yettoyo kabaru ɗum woni golleji ko nayiri bangal heɓude kalisiji cewɗi ɗum tiiɗi sanne leleydi meɗen ndi wattu joni o yimɓele hono kominiɓe kabaru ande fa yettoyo ko nayiri bangal keɓal ka fu kolitir sa ƴewino kalisiji cewɗi ɗin gori leleydi meɗen ndi ɗum woni hono iɗum tiiɗi sanne iɗum wonde waddude hono ko nayiri bangal kutteji keɓe dow leleydi meɗen ndi ɗum woni kamɓe ɓe noddata économiste en ɓe no ɓe gori leleydi meɗen ndi
tiɗala cewɗi ana ley bamako fuu le pharmacie ŋaji lumoji e bitique aji fawarde e le mobile aji adoji yimɓe ka tiɗala kalisi cewɗo ana warta saatu fuu seedi ɓe hewɓe kolliti foye biyeji temedere so tawi a sotta ko ɓuri capanɗe jeegom mo corata o wiyan wala cewɗi wonɓe galluro mawnude hannde ana e kaaɗo tiɗala ana darti du faama bangal majjum keɗana koɓe cefi
yo nder leydi mari fof noon min kam no mbiɗa wiide yo gonte yimɓele ndesoɓe kalise le kiisuji fa ɓooya anndon wakkati juno ana yaafini jama o wiccude ujunaji ɗi diina kalise cewɗo sato ele jaagu amen o hakke mbuɗo en han totteɗe client en ana yimɓele ɓe jaɓata fewi sowona ɓe totte kalise mabɓe ndenno sato sooda sotta o jaati gontan batte
muɗum
heydi daraniɓe keɓan noon rafi kalise cewɗo sababuji muɗum ana keewi ewi mabɓe ana hollita no tiɗallaka wori leleydi ndi hannden ɗum e wonde ɓe gongini wayde kalisi cewɗo e wattu junniɗo ana wawi waddude kutteji kewɗi bangal keɓal leydi wali tekete daraniɗo kabar keɓal jangino université bamako ɗo wonko sefi keɗoɗenmo
kalisi cewɗo no jogui nafa sanne e leƴƴi madraji keɓe saabi kuule ɗe foof e dow ɗiɗo cewɗi fawi ndenno sono ɗiɗo cewɗi ɗi majji tan ɗum matete sanne e keɓe ɗe kuule ɗe foof taɗan yo tafon batte heƴo golle kamɓe jaati moƴƴinoɗo kalisi o ɓuuri foof banque mawɗo e wattu yoga saabu sato eɓe kassitini ɓuytude sanne adadu cewɗi ɗi
e cakkite noon heedi golloɓe banqueji yogaji gonɗiga ɗiɗo cuuɗi yo kalisi cewɗo mo bese o hokkuɓe ɓe carbi yimɓe yoga mabɓe ɓe jiiɗa inɗe mumen kaale ka kolliti rafi kalisi cewɗo o kollitawa tiɗala mawka ana gandi
ɗum woni kuɗɗe ko sukaɓɓe jarata koɓe noddirta sisa fa yetto poɗɗele bonɗe noddirte trémadol kañe ko nandi e muɗum fo hollitami wiyede ɗum haɗama le commune joyoɓo ɗo bamako ɗo mairi gonɗo ɗon o kañum ɓami ɗiɗo anniyaji le tati lewru juillet ƴaɓɓi noon du wattu joni oɓe ɓami oɗo anniya tama eɓe mbawta ɗum hoɗu fo waɗi soɓe ɓami oɗo anniya neɗɗo fo jedduɗo ɗiɗo saɗi yaji jukkoji hoɗum watte fewde e muɗum fa keɓen famtade gaare keɗe ko Ousmane Dicko fewni en dow hen
kaɗo anniya foccodirade hakkillo sukaɓe so yogaɓe kolliti omo moƴƴi yogaɓe tawdaka e makka ɓe kolliti maire ana jogui himmeji jawniɗi goɗɗi hono cenan commune o ko wona ɗi keɗɗana koɓe cefi
so ɓe kaɗi chicha ana hani ɓe kaɗɗa sigareti ɗum wala foko woni e chicha farde mabɓe haɗɗuɗe ɗum suhlaji goɗɗi ana tonna hono kabaru laɓal bedde ɗum woɗana cellal miɗo ɓamano ɗum kami darni ɗum no saabe e ɗum wawi ñawde yimɓe
hooreɓe commune o noon ana gati tuttali dow kaɗo anni kala jedduɗo ka fuu hollitite sariya goduka ka haɓɓitiɓe noon kayban donnugol kaɗo sariya e wi Adama Berté maire commune neyoɓo keɗɗana ko sefi
humaniɓe kabaru ndenago kañum procureur en fu martinama kabaru so bar noon na hôtel ɗum uddete ko wonani kabaru tramadol ɗum sottatake so dogotoro winde ɗum ɗo ordonnance
fewde e kewal ɓamgol kuɗɗe cigiroje ɗe yogaɓe kolliti fay nedi sukaɓe le galleji fuu bonti ɓe kolliti yo laamu o e hoore mum fewde e nannoɓe ɗeɗo kuɗɗe le mbalɗe woni ko waɗali sewɓi
saraɓe hay fami kamɓen kani daranade kabaru birki sukaɓe mabɓe mo jiyan joni ɗum majja ɓamoɓe ɗum ana hani jukkede aadi ndi weeli kan sanne wona saraɓe noon yo laamu o woni e hoore mum
honjotoɓe hewɓe noon mbi kaɗo anniya ana hani wadde golle ɓuuri haala ana hani koka donne le commune aji bamako ɗi fuu
studio tamani yo faabal laamu leyɗe Suède Danemark Suisse e fedde leyɗe Europe
sikirab nde ƴeeloɗune ley région ngaji meɗen ɗi en puɗɗiranɗo sigaso ɗo fedde ɗum woni pelle société civile e gonɗe toon ɗeɓe gondi wadde toon batu mabɓe ila hetti keñen yoga e haalaji ɗi fo garan yo waɗa ko hani darade darde pelle société civile en yalla jaam e deƴeran hewte le nokku o lanni ɓoɗo golle yo fedde woni faam wonde le leydi meɗen ɗi so uruɗo gardanɗo gawo ɗo nokku noddirteɗo wabariya iɗum le région gawo hollitawiɗo wattu joni ɓe keeɓi toon galbal le ngal ɗo galbal ɗum ɓeydan hono kebe jula mabbe wonbe tonbe lanibe o do golle yo fedde humnine kabaru fa badde dabaji le leful sahengel se duru don fa hande keddoto do gawo do wattu jone e jarande lamu an songo do nokku noddite do bazi hausa holitande suudu mabbe do be gonno e jangginde dengal français ko de kanyen arab du do suudu wittite de windu bonino wattu jono do moddintinama indu wonno tan yaha duubi chapantati roben gonde jangine ton kanyen ko muudan gonde jangginde wattu jono robe le yerube muudu en ko moddintinte ko dum waddi ton dum won jontidi non do kollitirwi lanni ba do golle o fedde ONG noddite tasag wonde ton de sekrab do ten betande do kabaruji meden dimi jowti on sanne hedade hejo jamen ka fande kedde hedade honno andir on no do e sedde yowtere meden de ana wodi wassalam